I'm at zenbury.com. Super vibes. Sully Entertainment.
Tinadana, wachikuwa ndi wanga ujasitia mkulitsana Ena tinadana chifukwa chansikana Ena kukula ntima basi kusaizana Zambili mbili zima tipinja talking about it brings relief Zanga ndi maziga munyimbo brother that's my release Kusaga ndalama but really searching for peace Wanna make clean money ndi samata we police Ungatiwe tigu lomaliza ndiliti Awa ndi ya Kristu kapena afiti Akati sunga kapena makonda masketi Banja ndi kupili la kapena panke kwiti
Kuona maso wangu wana mkudeka Kusama la moyo sunde niweka Konda mtu niweka Oma osa iwala mazi konde weka
Sirimatiwa kutitika kona mawati uga Kunja kukukacha tii pesa ya ufa Kodi ndi chikondi kapena kutiuza Muma sepesa kwanji pa menefetu zisoa Sirimachuga koma na feso tili ndi malusoa Kali kwa seko naga wanamboni ndi masoa Kali kwa seko na yesapo sa pesa choloa Poti za mawa sutiwa, sutiwa Utaku mafalama sutiwa, sutiwa Kena kumawa ulindusiwa, ndusiwa Chinyumba jabu ino kusanduka siwa
Kuona maso wangu wana mkudeka Kusama la moyo sunde niweka Konda mtu niweka Koma osa ewala mazi konda weka Suziwa, suziwa Suziwa, suziwa Suziwa, suziwa
www.amadzambiri.com
Quest Yeah Very good, very good
Read this music